maamulka degmada waajid ee gobolka Bakool iyo saraakiisha ciidamada degmadaasi ku sugan ayaa sheegay inaysan wax xuquuq ah helin ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugidda ee ku sugan degmada. Waxay kaloo caddeeyeen in muddo 2 sano ah si mutadawacnimo ay u ilaalinayeen ammaanka degmada, iyagoona ka hortegayay weerarada kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen degmada Waajid. Taliyaha saldhigga booliska degmada Waajid, Xidigle Iftiin Aadan Cali, ayaa xusay sanad iyo bar ka hor in degmada loo sameeyey ciidamo booliis ah iyo kuwa nabad sugidda, kuwaasi u xakameeyey amniga magaalada balse aan wax mishaar ama xuquuq helin xitaa hal bil.
Ciidankiisa aragay haystaan degmada Kasugun hal sano illi bilood iyo degmada Kashaqeeyay, mayba aas aasay gudoomiyaha degmada iyo gudoomiye kugeenka iyo maamul shiciyoodii dhaqmeedada, mayna meel raayisulan aasaasay in deegaanka amnigay sugan dhallinyaro gebdho iyo wiilal ah ee hal sano illi bilood mashaar la'aan xuquuq la'aan nambar la'aan yanin Shaqeeyay maamulkii iyo odayaalka mayba aan fadhiyeena inuu iskaan ciidan booliis ama nabsuudan aasaasan. Ciidankaas oo hal sano illi bilood maalsho in naftiyooba diintiyo dalka iyo dadka in Shaqeeyay yamiba koosdaane madaxda qaranka oo ka sareey madaxweynaha jamhuuriyadda iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ima madaxweynaha koonfur galbeed Cabdiasiis Xasan Maxamed lafta garan iyo wasiirada amniga federaal iyo xeer gobolba mayba koosdaane in ciidankan nambar ciidan ganinsi si ayoona xaquuqo iyo xaq in helaan. Baahiyaha deegaankan ku jira degmada 4-9 dheerta dadweynaha ka dhahay miroobilaha ku ahay dadweynahaas mayba aan baahnin inay cadaalad iyo onay islaan helaan. Cadaaladdana may ka shaqeeyey ciidanka amniga arrimaha gudaha hoose ka shaqeeya booliis ama nabsigid. Antaasa baadhay kisaabsini madaxda qaranka Soomaaliyeed sharaf iyo karaamo i bedelin unugu ku sugaan inay ciidankan in askarayaan oo xawuunin ku wala ciidankan uriyaal ku wala naftiyo in maalsho ma in hibeena dowladda Soomaaliya ini dalka u dadka xawaarid la kula dagaalama ama been la soo cirad iyo nasabka Soomaaliya ilaaliya.
Gudoomiyaha degmada Waajid ee gobolka Bakool Maxamed Macali Yuusuf ayaa isna sheegay ciidanka degmada ka howlgala ee nabad sugidda iyo booliska muddo sanado ah in si isilqaan ah ay ugu adeegayaan shacabka Waajid, wuxuuna baaq u diray mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya in xuquuq loo helo ciidamada Waajid ku sugan si ay u labanlaabaan howlgallada ammaanka lagu sugayo ee bulshada ay u hayaan.
Deegaanka say sii boogsantin lamaad sano oo gudoomiye weyti wayba ku dhisanayeen nabad sugid iyo booliska ku dhisanayay oo si isilqaan ah meel la raayis ama isku dubnaashi deegaan ah laga soo biyey markii hore. Faasiyada waa meel la raayis iyo la hanguudii muddo 2 sano meel la raayis oo 2 sano la hanguudii ah. Sadaatiisiin baarga haytaan hubkiyo qaban, tuutagiyo qaban, garaamsho iyo nidaamsho iyo kuwargabsho caafimaad iyo walkast deegaanka kuwargaban muddahta meel la raayis dhowrka sano ah. Marka baaqan way baa la ka tirahay maadaama deegaanka booliis isroog taliyaha saldhigga shileed ay roob farta shileed iyo foolmadhigaasoo leeray deegaanka dhan oo Bakool ku bidde degmada Waajid la roob 4-5 km lagu maamulo oo in shaqada antan cadaw ka hareereysay booliis laan inay haado oo taliyaha saldhigga leegay kan duu surnaad way buuahan way kanaga daasay hanto oo tiir gaar ah kanaga daas oo markaasi in shaqada shacabkana hor socod aan soo bii korno yaa naga daas marka taas dartii way baanta baaqan gudaraan madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta garan uu soo report ka noordaan horan haysadi wasaaradda amnigana report gareeyay booliska Koonfur Galbeedna meel la raayis taliya booliska Koonfur Galbeedna report gareeyay gobolna report gareeyay inii iyo meel la raayis diin aragan waana nil ogaadan marxaladan inta ku jirta oo in shaqada ciidamada gaarka ah oo booliska islanka baahi iyo nabad sugid marka dawladda way baaqayaan diraanaha ciidamadan inay xaquuq lan hela booliskana inay qaramay nabad sugidana inay qaramay meel la raayis walaalbi ciidan ee deegaanka roo inay qaramay sanadan oo xaquuq lan hela in muddo aya si oo meel la raayis iska ah ama deegaanka meel la tahay marka way la ku yaabeyaan deegaanlimada iyo iskaadana meel dawladda buuyaasi ma buuyi kartaa badan si la ogsinyi wasi kumaar nagayeen dadaalkiisii muujiyay tan xaquuq laantiisii ka shaqeeyay tan si wax xaquuq online iniga hamigii anteegantay oo meel la raayis magaalada gudaha ee cadaw ku sifeeyay tan hatana anta si teegantay wayba singal dadda ramay inay dulqaad iyo samir ka isin wal halka wadan in ka sii wadan oo reedaneen in
degmada waajid ee gobolka Bakool waxay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan oo kooxda al shabaab ay xireen wadooyinka soo gala si gaadiidka badeecooyinka aysan u soo gelin muddo ka badan 8 sano ay waajid go'doomiyeen shabaab iyagoo xitaa guba gaari dameerada iyo mootooyinka sida dhuumaalaysiga raashinka u geeya degmada Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Bay Dabo.